Tuesday, Thursday, Friday, Saturday. When I'm wako atakupa Sunday.
Oh yeah, today let me give you my story.
Story.
Mi nimetoka chaka chaka poripori.
Pori.
Siku wana wakupigana story. Ila kuna kitu ndani kikaniambia don't worry. Na today niko hapa, alhamdulillah sina shaka. So kwamba nimezipata, bado natafuta nazisaka. Tomorrow, labda ndo zamu yangu. Na ndo mana sipaga una vyako, mina waza vyakwangu. Tomorrow, takula jasho langu. Hata walimwengu wakiniima, tanipa Mungu wangu.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. When I move up, what I put Sunday.
Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. When I move up, what I put Sunday.
Tatamani mwiko, yamesema maandiko ya Mungu. Kumbuka na kesho ipo, na we utapata chako, ndugu yangu. Misionabi, ila nakusi.
Usikate tama, baka uike kaburi.
Yesu mtume, ila nakusi, upambane.
Usikate tama, baka uike kaburi.
Mungu baba nili goti, kwa nipa nguvu ya kusaka noti. Katoa kigoda, ukaleta kochi. Ukanionesha kuwa kuna kama we.
Tomorrow, labda ndo zamu yangu. Ndo mana sipaga wina vyako, minawaza vyakwangu. Tomorrow, itakula jasho langu. Hata walimwengu wakiniima, miacha nipa Mungu.
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. When I move up, what I put Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. When I move up, what I put Sunday.